aan amro dhammaan ciidamada qaybta lixdamaad ee hadda ku sugan deegaankan Baydhabo in ay mamnuuc ka tahay nin ka tirsan ciidankan in uu ka mid noqdo ergo ama uu barnaamijka hadda ka socda gobolkan Baydhabo in uusan ka qaybgeli karin darajo kasta ha lahaado, sarkaal ha ahaado, askari ha ahaado, ciddii ka qayb gasha barnaamijkan socdana laga qaadi doono tallaabo military. Ciidamadu waxaan amraynaa nin walba in difaaca uu ku sugan yahay uu ka tirsan yahay uu shaqo tago halkaana uu joogo. Ma aqbali doono in laga qayb galo xildhibaanadan lasoo xulayo ergo nin noqon karaa ma jiro. Shaqaalaha dowladda ka mid ahaa amarkaasi horaa loo bixiyay, haddana waa ku celinaynaa in saraakiil iyo askarba erge ayna noqon karin, barnaamijyadaasna ay ka madax bannaan yihiin. Shaqada aan leenahay waa ammaan, ammaanka in la sugo, difaacyada la joogo, al-shabaab lala dagaalamo. Shaqo kuma lihin cid isdooranaysa iyo ciddii wax dooranaysa. Anagu cid la dooranayna ma nihin, cid wax dooranaysana ma yihin, midna ma noqon karno labadoodaba.